Noma ha besigodini sethunzi lokufa
angesabi lutho ngoba wena ngimi
Noma ha besigodini sethunzi lokufa
angesabi
lutho
ngoba wena ngimi
angesabi lutho
ngoba wena ngimi
angesabi lutho mina
ngoba
wena ngimi
angesabi lutho ngoba wena ngimi
ngoba wena ngimi Nkosi
angesabi lutho ngoba wena ngimi
Even though I walk in the veil of the shade of death, no.
I fear no evil. For you are with me.
I fear no evil.
I fear no evil.
No.
For you are with me.
Even though I walk in the veil of the shade of death, no.
I fear no evil. For you are with me.
Because
I fear no evil. For you are with me.
I fear no evil.
I fear no evil. For you are with me.
No man, besigodini sethunzi lokufa.
Angesabi lutho. Ngoba wena ngimi.
No man, besigodini sethunzi lokufa.
Angesabi lutho. Ngoba wena ngimi.
Angesabi lutho.
Ngoba wena ngimi.
Angesabi lutho.
Ngoba wena
ngimi.
Angesabi lutho. Ngoba wena ngimi.
Ngokuhamba nami la
ngihamba.
Ngoba wena ngimi. Ngoba wena ngimi.
Angesabi lutho. Ngoba wena ngimi.
Angesabi lutho.
Angesabi lutho. Ngoba wena ngimi.
Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.